kwa henga lisema kizuru jusel na kibaa hujitembeza so I be doing it well doneke chakula kwa meza you thought I was thinking hey motif what up Yeah, L, but me and my team we never. So now I be keeping it well. Back up when I get what Janessa. So no bado na chapa. So up on the bado tapata. Sifa koni jasho me fungo mi lango do sahiko labo matata. Na hamisha mada kayole. Mi nampele karunda. Sisa me shama da kole. Na mi ni shaba ikanyumba. Ne easy mangoma na tunga. Ne vile my time hubidi. Na changanya rap na rumba. Na iweka mbaka na mugidi. Nipige video moone kwa TV. Nishike Nairobi pia na jiji. Akili ni nywele na zangu. Wacha tu compare to ne nani kwiji Muna li dedi akanacha solo Kashindo njekani da follow Nikaza kuslang makoro Nikaza kufaa makoro Nikacha kujam na soro Nikaza kuhang na kolo Nikaza maslang za yolo Nikaza kukam na mchoro
Nisha lala nje mvua jua la nichoma Na kunyanya sika kwa mtade ile Sichoki kutafuta na mimola hata niona Hata nikisota ntazishika one day yeah. Oh na 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 hey, Charlie ya ghetto hey. Oh na 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 hey, Charlie ya ghetto hey. Oh na na na
Kufika juu inafaa ujitahidi Mziki kazi kwangu inanifaidi So I don't care what you think I'm hearing This is what I do when I hold it down for my city Tabidi, watu weni sindo mapigi And I'm feeling sorry for those who say that usani hailipi Kila siku ya wiki napika mziki juu isha nipea kiki Na misi kufichi, misi ridiki mbaka mali ni miliki So nataka manoti sijae kwa koti ni jenge maploti juu mimi ni star Dodoma Nairobi nilipishe kodi na kuru tumoshi malini tuda Ataka unitakiwe, omilango niwe uwe na happy day Apa mambo ni safi we, chuku kwani itakupa like a wapi we So, OG just roll up, with a pack of niggas and soldiers Nobody can control us, we blowing over them boulders Ain't stopping till it's all over, wait a minute, hold up Them praises go to Jehovah, them praises go to Jehovah
Nisha lala nje mvua jua la nichoma Na kunyanya sika kwa mtade ile Sichoki kutafuta na mimola hata niona Hata nikisota ntazishika one day yeah.
Oh na 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 Charlie ya get